majabu kinanizonga kizaza kila mahesabu ninayopiga yanakata naisi mababu mizimu yao imechachama au sina tawabu Mola nionyeshe nyota yaja kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro minikasubiria uenda kaja kesho nipododosa kotengo madro mwenye mapenzi atoke anitete joto pepe anipepe niwe mtoto tete o tete ani neke 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 nini epuke gundu
gundu penzi linanichachia gundu
gundu nuksi imenishukia gundu
gundu
penzi chachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu Kaniva asona jema kwangu Inae mtaka simpati Vioja tunakara Yani vangu vangu Mie ye Naisi nalala na huni Najisonya sonya Pendi sasa bila huni Imaronya ronya Nichapangwa kwa makuti Nikabonywa bonywa Mwenye mapenzi atoke
anitete
joto pepe
anipepe
niwe mtoto tete
o tete
anideke
neke neke
nini epuke gundu
gundu penzi linanichachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu
gundu
Chachia gundu
gundu
Nuksi imenishukia gundu
Are you Liza?